wareegto ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha ayaa lagu amray dhammaan taliyayaasha ciidamada ee Somaliland sugidda amniga iyo ilaalinta xuduudaha muddada ay doorashada socoto. Gudoomiyaasha gobollada ayaa iyagana lagu amray inay guddiga doorashada maamulaya kala shaqeeyaan gudashada shaqadooda iyo in la mamnuuco in shaqaalaha dowladda ay ku lug yeeshaan ololaha doorashada iyo in fagaarayaasha si siman loo wadaago. Cabdulaahi Caarshe oo ah agaasimaha warbaahinta iyo xiriirka dadweynaha ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Somaliland ayaana go'aamada saxaafadda u akhriyey.
Anigoo tixraacaya wareegtada ka soo baxday madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland 18-kii bishii 10-aad 2024, dhammaan guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka dalka waxaan farayaa inay guddida doorashooyinka qaranka aad ku gacan siisaan waajibaadkooda ee qabsoomidda doorashooyinka madaxtooyada iyo asxaabta qaranka, isla markaana waa inaad ku gacan siisaan howlaha gobollada iyo degmooyinka idinkoo wixii warbixinaana la soo wadaagaya dhammaan wasaaradda arrimaha gudaha oo ka mas-uula amniga dalka. Dhammaan taliyayaasha ciidamada qaranka waxaan ku wargelinayaa anigoo fulinaya wareegtada madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland inaad adkaysaan amniga gudaha inta ay socoto iyo xuduudaha inta ay socoto muddada ololaha ee doorashooyinka soo socda. Wareegtada labaad, wasiirku wuxuu ku wargelinayaa dhammaan guddoomiyaasha gobollada iyo taliyayaasha ciidamada inay magnuuc tahay in shaqaalaha dowladdu ay ku milmaan ololaha doorashooyinka. Taana waxaa lagu wargelinayaa guddoomiyaasha gobollada dalka iyo degmooyinkaba inay tallaabo sharci ka qaadaan cid kasta oo ku milanta oo shaqaale dowladeeda oo ku milanta arrimaha doorashooyinka. Sidoo kalena wasiirku wuxuu magnuucayaa sidoo isagoo tixraacaya wareegtada madaxweynaha inaan gaadiidka dowladda loo ogolayn inay ka qayb qaataan ololaha, taasuna waa la magnuucay. Ciddii lagu qabtona tallaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadayaa. Warbaahinta ayaa iyana si siman loo isticmaalayaa. Dhammaanba sidoo kale wasiirku wuxuu ku amrayaa guddoomiyaasha gobollada iyo degmooyinka in iyana si siman loo isticmaalo fagaarayaasha ololaha maalmaha ay socdaan arrimaha doorashooyinku.
Somaliland oo ku jirta xilli doorasho ayaa 13-ka bisha soo socota ee Noveembar ay dadkeeda u dareeri doonaan goobaha codbixinta si ay u soo doortaan madaxweynaha hoggaamin doona 5-ta sano ee soo socota, iyadoo tartanka uu ku jiro Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha hadda xafiiska jooga.